Bastolile. Nemithi bastolile nami bangtholile. Times four ngoba sengkhulile. Uma ra ngoba sengenile bazonike namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibamile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Nemithi bastolile nami bangtholile. Times four ngoba sengkhulile. Uma ra ngoba sengenile bazonike namakhanda kade sengivumile. Yekela abantwana ngoba sozamile. Mina can't get ngoba sengibamile. One day ngizothi sengishatile mara fere okwamanje ukuthi sengijulile. Tyler, ngiyakubona. Lala, if I saw spora, ngoba mina lana ngiyi top scorer, futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if I saw spora, ngoba mina lana ngiyi top scorer, futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if I saw spora, ngoba mina lana ngiyi top scorer, futhi angisabi next number nokubona. Tyler, ngiyakubona. Lala, if I saw spora, ngoba mina lana ngiyi top scorer, futhi angisabi next number nokubona. Basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile. Ngithi basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile. Basolile, ngithi basolile. No sleep, ngoba sengivukile. Outside, ngoba sengihambile. Phakathi, inside, ngoba sengibuyile.